It's a direction.
I know you fear them.
Baby, you fear them.
I know you fear them.
Baby, you fear them. Nakusubiri, baby. Nakungojea, honey. Hey, tambula, mpola, mpola. Chimano, limu, biafuna.
Hello, umefika wapi, baby? Please keep. That we nafika kuna kafyu. Hello, umefika wapi, baby? Please keep. That we nafika kuna kafyu. Baby, obasingira wano obasinga ye kwali nengule. Atense wakuba, mwane kachanga ngule.
Baby, nakupe, nakutama, nakuitaji hani. Mpula bangu mugole. Pete nitaweka kwa kidole.
Ulibu ome wakita. Yekwa po tulo. Tulo. Jambo ntwale. Hello, umefika wapi, baby? Please keep. That we nafika kuna kafyu. Hello, umefika wapi, baby? Please keep. That we nafika kuna kafyu.
I'm waiting for you. Nimiride wansi womuti. Okumpi na bafu womuti. Lakini usinishuku. It's a direction.
I know you fear them.
Baby, you fear them.
I know you fear them.
Baby, nakupe, nakutama, nakuitaji hani. Kulabango mugole, pete nitaweka kwa kidole.